n'abami b'intambara iyo bafatanyije hamwe bakora ibitendo by'amateka. General Sultan Makenga Manwere, General Byamungu Mahesh, General Baudouin Ngaruye bose bamaze gutanga umugisha w'ingenzi ukeneye kugira ngo ibitero byo gusubiza inyuma ingabo za Leta ya Congo FRDC zari zamaze kuzamuka mu bice by'uburengerazuba bw'umujyi wa Uvira zigambiriye kujya kugaba ibitero kuri Gatogota ngo zisubizwe inyuma. Mu kanya gato gashize isa 3:40 nibwo amakuru ya mbere yaratugezeho byavuzwe ko bigenanye n'ibitendo byakozwe na 23 mu ijoro kuri operasiyo twababwiye yari yatangijwe n'abasirikare b'abacancuro b'abanyamahanga bo muri Colombia n'ingabo za Leta ya Congo FRDC. Ibyabaye byose mwabyumvise, ahubwo igikomeye cyane nuko ingabo za Leta ya Congo FRDC zatekereje ko 23 ishobora kuba yakoze ibyo bitendo ikaba yananijwe cyane n'ingufu z'abacancuro, none nabo bakabyuka bamaze gutegura ko bagomba gufata Gatogota ndetse na Kamanyora. Amakuru yatumye byose bimenyekana ni drone zigera muri enye zavuye mu kirere cy'u Burundi zinjira mu kirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zisa n'izisatira ibyerekezo bisanzwe birimo defense, zirimo abarwanyi ba 23. Ibi bikimara kuba rwose 23 ikimara kubona ko ari drone zikora ubutasi zirushaho gusatira ikirere cyabo, bahise babona ko ari ikimenyetso cy'abasirikare barwanira ku butaka gishobora kuba kiri hafi cyangwa se ari drone zigambiriye ibikorwa by'ibitero zishobora kuba ziri mu nzira. Ubaduhaye amakuru yagize ati byose byari bikimara kumenyekana neza ko hari ibintu biri gutegurwa n'uruhande rwa Leta ya Congo FARDC n'abari muri koalisiyo ko bagiye kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na 23. Aya makuru akimara kuba gutyo niko ibintu byahise bimara kumenyekana muri banda kava ba 23, abo tuvuga ko arabaharurira amayira 23 mu nzira zinyuramo abasirikare ba Leta ya Congo. Ubutumwa bugufi bwari bumaze gutangwa ko ingabo ziri hagati y'4,600 za FRDC zari zimaze guhabwa umugisha kujya mu gitero cyo kwataka defense za 23 ziri muri Gatogota ndetse na Kamanyora. Aya ni amakuru ingenzi kandi akomeye cyane. Undi watanze amakuru muri 23 nk'uko tuyakura kuri banda kaba bacu nuko byavuzwe ko drone ziri kuva mu kirere cy'u Burundi za 6,400 zishobora kugaba ibitero kuko zishobora gutwara ibisasu ariko zishobora no gukora ubutasi, ariko bigenanye nuko zari mu butumburuke bwo hejuru byari bigoye kugira ngo umenye ifite misile cyangwa se igisasu nishobora kujugunya igisasu ku ntera iri mu birometero byinshi ubutumburuke cyangwa se ishobora gukurura amakuru y'ubutasi bigenanye na kamera zizo drone. Ibyo byari bikiri mu rujijo gusa byari bamaze kumenya ko izi drone zigambire kugirira nabi ibyerekezo birimo abasirikare ba 23. Aya makuru rero andakava yacu iti byose bimara gukusanywa bigenanye n'umubare w'ibihumbi by'abasirikare byari bimaze kuvuga ko ari byo bije muri icyo gitero. Amakuru yahise agera ibukuru kwa generali Byamungu, nawe ahita atanga amakuru yihuse kuri mugenzi we generali Baudouin Ngaruye uri muri Walikare. Bose bahita bafata umwanzuro wo kwitabaza mwenyewe generali Sultan Makenga Emmanuel kugira ngo atange umugisha wa nyuma kugira ngo habeho uburyo bwo kwihagararaho gukomeye cyane. Ibi bikimara kuba nibwo umugisha watanzwe, aba bose uko ari batatu bafata icyemezo gikomeye cyane cy'uko defense za 23 zigomba gukora ibitendo bikomeye cyane. Izo defense zahawe umugisha maze bivugwa ko 23 icyerekezo cya Kivu y'amajyepfo mu majyepfo y'umurwa mukuru Bukavu, yaba muri teritwari ya Walungu yaba Mwenga, ugakomeza icyo cyerekezo cyose kurinda ugeze kuri Kamanyora ndetse n'umusozi wa Ngomo. 23 ngiha afite defense zirenga 30 kandi zikomeye ku misozi iri strategique kandi gikomeye gisumbye ibindi. Nuka hari ubiko bw'intwaro bwa 23 bugenana n'umubare w'amagana y'abakomanda ba 23 bamaze kwarundwa mu minsi ishize, bigaragaza ko iki cyerekezo bagifashe nk'umukanda rugomba gukingira umutekano wa Bukavu ku basirikare barunzwe muri Uvira bagambiriye kugaba ibitero byo kwisubiza Bukavu ndetse na Goma. Amakuru ya nyuma andakava yaduhaye igiziti abasirikare ba leta ya Congo FRDC rwose batatse bagira mu kilometero 7 uvuye aho turi batangira gukoresha imbunda zirimo n'ibimodoka bya BM21 kugusharinga mu byerekezo byacu ariko nkuko bisanzwe uburyo bw'ubwirinzi bwatumye ibyo byose bitagera kuri target ingenzi kandi byadufashije kubera ko twebwe ahubwo byabaye nk'umutaka kuri twebwe kugira ngo twinjire imbere gato tugabanye ibyo birometero umwanzi tumurasire hafi ye ariko we yamaze gusettinga uburyo bushobora kutubabaza cyane uko kutamusubiza kandi n'ibisasu bye bigasandarizwa mu kirere byamubwiye ko agomba nibura gusa nkukora uburyo bw'impande ebyiri zishobora kutuyobya inyuma y'icyo cyerekezo yarasagamo kugira ngo atugote uko yanyuraga muri izo mpande ebyiri natwe twari turi kunyura munsi ibyo bisasu kandi twahashyize imbunda z'ingenzi zibashije kumushyira mu kaga gakomeye cyane inkuta ebyiri rwagati muri ibyo birometero 7 uvuye aho yarasiraga naho defense zacu ziri nizo zimaze gushegesha umwanzi amakuru ingenzi aravuga ko abasirikare 30 ba leta ya Congo FRDC bamaze kugwa muri bitero byo mu gitondo bigenanye nuko bigaragara ko abasirikare 1000 atari bo bahise bataka ahubwo babanjije gukora igisa nko guharura mayira bohereza bake ariko abo bake nibo bamaze gukorwamo bo 30 birasa nkaho mama 23 idashaka kwa advancinga kumbaraga kuko yiteguye ke umwanzi afite umubare mwinshi w'abasirikare atari ngombwa ko umusanga ahubwo we yagusanga ukamukora amakazi biravuga ko mama 23 yamaze gukora igisa n'amayira akomeye cyane kugushyira mu kirere kingabo za leta drone zirenga 10 bikavugwa ko izi drone hari nizatangiye kujugunya ibisasu gusa bivugwa ko ingabo za leta nazo ziri kuzamura drone za kamikazi ariko igikomeye cyane drone za kamikazi mama 23 muri defense zabo bafite ikoranabuhanga ryo kugabanya cyangwa se kujaminga uburyo bugendeshije izo drone za kamikazi kuko na mama 23 bivugwa ko rwose ikintu kitwa drone za kamikazi bagifite mu biganza kugusumba indi ntwaro yose iri ku mirongo y'imbere ku rugamba ahubwo biravugwa ko drone z'abanyaturukiya beri katari tibiti kabiri mama 23 arizo yatangiye gukoresha kukubabaza igisirikare cya leta ya Congo ibiri gutuma ingabo za leta ya Congo zisubira inyuma ku bwinshi amakuru avuga ko nta muwazarendo cyangwa umurundi wari muri icyo gitero ibigaragaza neza ko uku gusubira inyuma kw'ingabo za leta ari ubwabwo babwe ba Kongomani bikaba biri no gutuma mama 23 nayo ahubwo ikomeza defense zayo zari zamaze kubakwa ariko zitaragira imbaraga zikomeye cyane iki cyerekezo gisatira amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Uvira birasa nkaho ingabo za leta zidashaka gutera intambwe nyinshi cyane nko gutatanya imbaraga ngo basigemo icyo hagati ya Uvira naho baherereye cyane kubera ko batinya ko mama 23 ishobora guhita ibona icyuho cyaho igomba kwinjirira ariko bikagaragara neza ko gufata akamanyora gatogota basatira nyangezi cyangwa se zapanzi binjira muri Bukavu nabo bishobora kuzababera ikintu gikomeye cyane amakuru agira ati tumwe mu duce turimo abasirikare ba leta ya Congo cyangwa ba Wazarendo mu bice twavuga nka territoire ya Mwenga na Warungu FRDC birashoboka ko iri gushaka inzira za nyuma zisora muri ibyo byerekezo kuko mama 23 yamaze kuzana imbunda ziremereye cyane hari namakuru avuga ko ingabo za leta ya Congo zaba zirimo zirata ibifaru kuko zibona ko ibifaru aho bari bidashobora nibura kugenda n'ibirometro 15 bigenanye nuko imisozi iri strategique iriho mama 23 kandi kugendera mu migongo y'iyo misozi bisa nk'ubwo yahuze bigenanye n'imbunda rutura ya SPG9 mama 23 ikunze gukoresha kuko bombarda ibifaru nk'ibyo birasa nk'ara article y'ingenzi ikomeye cyane ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko kandi ku rundi ruhande umwe mu bakurikiranira hafi inkuru zacu yongeye kutubwira amakuru y'ibyabereye muri ako gace muri imirwano izindutse mu gitondo nawe ati byaragaragariraga amaso cyane ko mama 23 turi ku muhanda werekeza Nyangezi uvuye hani panzi yohereje abasirikare benshi mu rukerera cyane ibigaragara ko bari bafite amakuru y'igitero turi kumvamo ibisasu biremereye cyane aya na makuru ya abanda kava bacu bari mu byerekezo bya Kivu y'Amajyepfo zone ziri kubera imirwano ikome cyane ariko kandi kurundi ruhande mu kanya gato gashize hari amakuru aremereye amaze gushyirwa hanze no muvugizi wa ministeri y'ubanye n'amahanga ya Katari uyu na wundi ni Majid Ali Ansari agize ati AFC 23 na Kinshasa impande zombi zirimo gufatanya mu buryo bwiza natwe turimo gufatanya nabo kandi tuguma twiyemeza gushyigikira uwo muryo kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu bizumvikana mu mishinga impande zombi zamaze kugaragarizwa Ibi mpamvu mbivuze nuko nubwo hari kubaho uko gushotorana no gukocorana kwa Donato impande zombi sikana gira uburyo zibihomberamo cyangwa rumwe rugahomba urundi rugahomba gake ariko bagatakaza cyane bari mu gahenge k'imirwano ubutegetsi bwa Kinshasa biravuga ko President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yaba yaramaze kwinjirwa na virusi y'ububirige imubwira ko atagomba kwemera ibigendanye n'umushinga yahawe na leta ya Katari kuko ngo Katari mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba idashaka cyane ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isubiri kwiri ko igomba kuba federalisme amakuru ingenza akavuga ko ububirigi bwaba bwamaze kuyobya ubwenge bwa Perezida Tshisekedi ku buryo ashobora kuzagorana kubigenanye n'umushinga ugamije amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugomba kuganirirwaho iduha muri Katari ese koko mu gihe uyu mugabo Tshisekedi yakomeza kwinangira umutima ariko mama 23 yikagaragaza ubushake bwo kujya gushyira umukono kuri ayo masezerano iduha muri Katari ntibyaba bisobanuye ikindi kintu gikomeye gusa Nubwo ibyo byose tubivuga mama 23 nayo irakomeza kuvuga ko ikeneye imfungwa zayo 700 nubwo mwamenye amakuru mabiko harimo abishwe ese ibi ntibyaba bisobanuye ikindi kintu gikomeye cyane kurundi ruhande reka mbingize muri Bunia amakuru ingenza turukayo aravuga ko iki gice gikomeje kumvikanira misibano rikomeye ry'imirwano cyane bikavugwa ko mama 23 yaba yaramaze kwinjira ariko abandi basesenguze n'abakurikirana nafe bakavuga ko abasore ba Colonel Innocent Kaina nabo baba batangiye gutera intambwe berekeza mu bice binarimo nanone ku rundi ruhande abasore ba Thomas Lobanga ni byinshi cyane bikame reka bashimire reka mifurize ikaze ku zindi page ziremere ni page rutura ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ndabashimiye reka tubane ku zindi page zikomeye nkuko musanzwe mubizi asantene sana ikaze ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu Ni operasyo yinemos er Maracana ni operasyo abacancuro b'abanyakorombia yongeye gukorwa mu ijoro ariko mama 23 kongera kwiyereka nko mutwe igitangaza ku mirongo y'imbere ku rugamba mu butasi budasanzwe ndetse n'abakomando barwanaho rukomeye kandi bakagera ku ntsinzi ya nyayo kuva isaha y'isayine z'ijoro kuri uyu wa gatatu kwirinda ugeza amasaha y'isasaba z'urukera rwo kuri uyu wa kane n'ubundi mu gicuku Nari nakomeje gukurikirana amakuru ya operasyo yariri gukorwa inategurwa n'abacancuro b'abanyakorombia yiswe operasyo Yinemos er Maracana. Iyo operasyo yarimo byinshi cyane. Operasyo Yinemos er Maracana ni operasyo yazanywe n'umwe mu bacancuro b'abanyakorombia ayibwira bagenzi be ndetse n'abakomanda baba FRDC bakorana muri operasyo za buri munsi bavuga ko icyari gihe cyo kongera kuzuza Maracana ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu kinini nk'iki kuba kirimo ibice bigenzurwa n'inyeshyamba nk'izi mama 23 mureke twongere dutekereze ko iki gihugu ari Maracana stade nini nziza twongere tugiheshe icyubahiro tugisubize uko cyari kimeze mbere yuko izi nyeshyamba zigenzura aka gace k'uburasirazuba mureke dutangize operasiyo yo kuzuza Maracana operasiyo yiswe operasiyo Yinemos er Maracana twongere twuzuze Maracana Iyo operasiyo ikimara kwemezwa na bagenzi be bahise batangira gushaka uburyo bwo kwishyira mu bikorwa Isa kena ni minoti 6 z'urukerera mu ijoro nibwo operasiyo yahawe umugisha na bamwe mu bakomanda ba FRDC bari gutanga umusada mu gihe abandi bari muri operasiyo bari kugwa murambushi cyangwa se bakaba bagwa mu kamasho kama 23. Bikimara kwemezwa operasiyo y'Inemos R Marakana yahise itangira ku isaha y'isakina ni minota 37 z'urukerera. Nta kindi cyari kigambiriwe. Uwayiteguye buri kimwe cyose yari yamaze kucyegeranya mbere yuko atanga igitekerezo cye kugira ngo birinde ko hagira za maneko za 23 ziza kugwa kuri iyi operasiyo ko iraza kuba bakaba babatega imitego cyane. Amakuru ingenza ati operasiyo Inemos R Marakana twongere twuzuze Marakana yahise ishyirwa mu bikorwa. Yari irimo abacancuro b'Abanyakolombiya barenga 59. Hakaba hari harimo abakomanda ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo basaga 8. Byose hamwe byari biri kugaragaza ko umubare w'abari abakomanda muri operasiyo bageraga kuri 67. Gusa bivugwa ko hari hateguwe abakomanda muri FARDC bari gutanga umusada bakabakaba 300 nk'uko amakuru ingenza tugera akomeza kubivuga. Operasiyo y'Inemos R Marakana yahise itangizwa. Uwaduhaye amakuru waturiye akara kugira ngo dutangire tugende runono iby'iyi operasiyo y'abacancuro b'Abanyakolombiya n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Operasiyo yiswe Inemos R Marakana twongere twuzuze Marakana bisobanuye kongera kuzuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibice bigenzurwa n'ama 23 bikavamo bakongera ahubwo gushyira Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu biganza bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Amakuru ingenza agira ati uyu mukomanda mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo waduhaye amakuru yerekana neza ko abacancuro b'Abanyakolombiya bari gushaka kontra yabo ko yagurwa nyuma y'uko bigaragara ko mu mezi atatu bamaze nta kintu kinini bari bamaze kugeza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kahubwo bo batakaje umubare munini w'abasirikare ndetse abandi bafashwe matekwa n'umutwe wa 23. Birasa nkaho bari gushaka uburyo bwo kugira ngo bo ubwabo barebe ko bakongera ibikorwa bidasanzwe bishobora kubaha icyubahiro no kubaha garanti yo gukomeza muri iyi kontra. Ese koko iyo operasiyo yagenze gute? Mbere yuko ninjira muri iyo operasiyo reka mbanze nkubwire ko umwe mu barwanye bakomeye ndavuga bari muri Special Force ya 23 yambwiye ati humura umwanzi yongeye kumva ineza y'Abanyekongo kuko ntabwo twamurimbuye ahubwo twamuhaye ibimenyetso bimubwira ko indi nshuro gusubira iwabo yambaye agasengeri bizamubera kurenza gukomeza kwambara imyenda y'amaboko maremare kandi bishobora kumubangamira muri balance cyangwa se mu kuringanira kw'intugu kuko bishobora kuzatuma adashobora kunyura mu biti bitite cyane mu mashyamba y'inzitane yo mu misozi ya Colombia. Aya ni amagambo akomeye cyane y'uyu umukomanda wa 23 wambwiye ibyabaye ku bacancuro b'Abanyakolombiya muri operasiyo y'Inemos R Marakana twongere twuzuze Marakana. Birasa nkaho yari operasiyo y'amateka. Uwampaye amakuru bwa mbere muri FRDC yambwiye ibyari bimaze kuba ambwira ubwo abacancuro b'Abanyakolombiya n'abasirikare ba Leta ya Congo FRDC bari bamaze gusubira mu birindiro byabo. Amakuru yampaye yatangiye agira ati umva nkubwire yari igikorwa kidasanzwe. Bari bateganyije imbunda zirenga 100 buri musirikare.